more stress. No bad mood, we come by the stress. To enjoy muda woo. No more stress. No bad mood, we come by the stress. To enjoy muda woo.
Mr. LG. No more stress. Missy Takishida. Ujiangalie, kifupi sina muda. No more stress, kinibwaga haina shida. Nikunganganie, waniweka dia nida. Na hivyo vikodi kodi msinisumbue. Ejichanga vyangu mjengo ni ununue. Keki kubwa kidogo, ili mradi npumue. Wacha nfosi fosi Mungu tundo fungue.
Kushindana mashindano, nisiwezi. Kupambana mapambano, nisiwezi. Eti kuto marumbano, nisiwezi. Zangu dua na goti, na mwache mwenyezi. Kifupi no more stress. No bad mood, we come by the stress.
I know you're bestie. My heart is the testie. I stand it with no restie. World is on fire.
Fire, fire, fire.
And I don't want to retire.
Kushindana mashindano, nisiwezi. Kupambana mapambano, nisiwezi. Eti kuto marumbano, nisiwezi. Zangu dua na goti, na wacha mwenyezi. Kifupi no more stress.